gun. Ngiphakisa bumehlini naluthando. Ngithi naluthando ludlula. Ngiphakisa bumehlini naluthando. Ngiphakisa bumehlini naluthando.
Please don't delay.
Masambe siye Jesu
Kristu. Please don't delay. Please don't delay.
Masambe siye Jesu Kristu.
Please don't delay.
Masambe siye Jesu
Kristu. Please don't delay.
Naluthando ludlula.
Masambe siye Jesu
Kristu.
Please don't delay.
Ngiphakisa bumehlini naluthando.
Please don't delay.
Naluthando ludlula. Ngiphakisa bumehlini naluthando.
Please don't delay.
Ngiphakisa bumehlini naluthando.
Please don't delay.
Nangelanga ndandikhona ndandulubona uthando lukhona. Galo langa ndani mona nizo mosha uvalo ukona. Welo langa wandi jonga standa buza walazi ukona. Nalilanga selikona sesi achola utando ukona. Masambe siye phezulu.
Please don't delay.
Masambe siye phezulu.
Please don't delay.
Naluthando ludlula.
Masambe siye phezulu.
Bumehlini naluthando.
Please don't delay.
Masambe siye phezulu.
Bumehlini naluthando.